omuzanyo matatu mulimu ekwangala eritali lyadda erya zobuzi omuzanyo matatu mulimu ekwangala eritali lyadda erya zobuzi lyefaananyirizaako n'ekisambu oba tukiyita eshyambe ekikutula amangu bitiribiza entegeteka abazanyi erintu eri ekwangala ne matatu tutakyagenda oo omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala ndaba omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala eddene omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala muzanyo mugenderera Haro muzanyo matatu kusobe bukeka Yine buku agamba Tiri amulemo kujamu Kozanya matatu nechima mangamba Neba kukube kwangala tukuyoza obitiyo Kati kufana kuwona tulinga balwanyi Uruwa kawasa kaze ne matatu ya tulemi okureka Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ndaba Muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala eddene omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala muzanyo mugenderera Bali basanya matatu kwechanga tusanya ne kutala twavudde mu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bwe lyenfumbi akazanya okeyongedde kuwoma nasone kwangala lino enkyonoozanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala ndaba omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala eddene omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala muzanyo mugenderera muzanyo mugenderera Tulianda silinga masinga Ngozi saba saba Yageri kisa kududuma Amutawana kwenyine kulisi kusanya Merabo naba zanyi Bapo ye montunula Musajja onze nenteke sindagaya Mbuza abuziwa Mempale sindevera Kabali wazanya matatu pecha Tutubite muka wambwa Chukaba nange kwangala lino Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Muzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala eddene omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Mwavoli na kasentiko ogenda yone wagira Na ya siri ntulianda siri kara wanga Nyamone kompyuta tulisi guya guya Banange kwangala lino sima nyivulonji Oba tukole tutia zina ubi obubi Ntuliange richelita sasira baiga Mwili tuse mba kubu Aboli ba utabufa Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala ndaba
Muzanyo matatu mulimwe kwangala, mulimwe kwangala, mulimwe kwangala ettene. Muzanyo matatu mulimwe kwangala, mulimwe kwangala, muzanyo mugenderera.
Muzanyo mugenderera.
Banange kwangala lino litame butami sote lyali yadda yeyolese mulembe katutwayuyanga abalimbisiwo oba tuliyite eddumbe eribunye enfo z'abajambula banayekulyanga weke kawabaawo obuzibu nga weke kombera ate obirinamu owagasi kekakabuuza gwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu.
Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ndaba. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ddene. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, muzanyo mugenderera.
Muzanyo matatu gusobe bukeka kubanga kanyumbi buksi tebosa kunda kanange kwangala likonda naba buksi baunda limunyeri eyereso omuzanyo erisansira yadda abatoli akata gwekeweetaba muzanyo tewaba kwebalabala katongeza nyanga sanyanga bikonde okwewunda bambalo ongalo nga sanya katumukuzanya matatu tulinga bakadde tuzanya twegaganula obwegaganuzi bagenda ne kilabu sobo nosanya sikuli ne kwangala sinawubi obubi kwagayanga yaddala oba okyalizanyisa saayo obugalo obukalu olifo kinyumya kiriku omuzanyo matatu gusobye bukeeka kubanga banyini bokisi tebosa kunda banange kwangala ligonda n'abakokisi bawunda limunyeri eyeresa omuzanyo terisansira yadda abatoli akata kwekeweetaba muzanyo wotowerwa mwambalagana kati omugezi ennyanga zannyanga bikonde nkwewunda akambalo kungalo ng'azannya kati mukuzannya matatu tulinga bakadde tuzannya twegaganula obwegaganuzi kugenda ne kilabu soba onoozannya sikulina kwangala zinnawubi obubi bwagayaga yassebo oba okyalisanyisa saayo obugalo obukalu olifo okinyumya.
Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala.